Pungu watu hadina bwela na puti.
Just buy me the car.